con le sue family music. Sugar cane, she like my sugar cane.
Kilaka mufisa, ana maringo, wala taki niwe na ye, ana nipara,
ana maringo, minataka kuwa na ye.
Na venye unanuna, na tunda licha ifo na minataka kutuma, na tena nisha kuruhusu kunichuna,
tena nisha kuruhusu kunichuna.
Baby you are so high, sitaki wewe upote, upote, au kitaka chochote, chochote, sitaki wewe upote, upote.
Baby you are so high, sitaki wewe upote, upote, au kitaka chochote, chochote, sitaki wewe upote, upote.
She like my sugar again, sugar again. She like my sugar again, sugar again.
Taga oi, nezo pigo zako kwenye moyo au nitoi. Mana nisha fuli kwako kuchagua ziko sei. Ndo mana nina sei, you are not for sale. Nitabagi kuwa wako ila ogopa matapelo. Sije chuma tunda lako wa michezo ya singeli. Wakaziba pengo lako
ila iza kuwa so fresh.
Kuzipinga siya zako mana changu ndo chako. Ata moyo wangu wako iweje nikutose na wakati na itaji wendo wangu kwako.
Baby shakuteka kwenye kona. Bona, niko na pomina bona, bona.
Nabo wakalisha, unawadadisha. Nezo pigo zako, unawapagawisha.
She like my sugar again,
sugar again,
sugar again. She like my sugar again,
sugar again,
sugar again.
Kusini chore, chore, pan, pamiga. Chore, chore, pan, pamiga.
Sugar again, she like my sugar again.
Sitaki wewe upote, upote, au kitaka chochote, chochote. Sitaki wewe upote, upote. She like a movie star, ana maringo, wala taki niwe na ye.
Unavo wakalisha, unawadadisha. Nezo pigo zako, unawapagawisha.
She like my sugar again,
sugar again,
sugar again. She like my sugar again,
again,
sugar again.
Usini chore, chore, man, familia.
Sugar again,
sugar again.